Difficult, but not impossible.
You have never failed me, Lord. You've been good to me all the time. Wakati wakupanda na wakushuka pia umekuwa pamoja nami. Umenifanyia nafasi. Umenipa nafasi ambayo sikustahili. Sio kwa zangu akili ila ni neema tu. Umenipa kibali, umenipa nimiliki.
Yote umenipa, yote umenipa, yote umenipa, yote umenipa.
Mungu amenifanyia
mahali sikustahili. Amenipa nipali menipa mimi.
Nitazana kuongezeka zaidi zaidi. Ukinipa no